Somalia, Somalia, Somali Valley. Somalia, Somalia, Somali Valley.
Yeah, dal badunka, sanu dul maray alankayga bluga. San isku laray sidii oo dhaqan baan. Saas isku raray faafiy funky. Faanu gudare dal badunka, sanu dul maray alankayga bluga. San isku laray sidii oo dhaqan baan. Saas isku raray faafiy funky. Faanu gudare geesiga. Gesiga, gesiga, gesiga. Iske low ja juice lesiga. Ora bayno ay hamariya hetizalla, hetizalla.
Somalia, Somalia, Somali valese. Somalia, Somalia, Somali valese.